Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuvhili. Yeso u fhodza tshanḓa tsha munna. Mariko chapter 3 from verse 1 to 5. Hafha ri khou vhona Yeso enḓuni ya mudzimu, inopfi thembele, na vharangaphanḓa vha varabeli vha hone henefho. Ndi musi ḽi ḓuvha ḽa tshipentshela ḽa vhege musi vhayuda vha tshi khou luvha mudzimu. Milayo yavho i ri ahuna na muthu na muthihi ane a fanela u shuma nga iḽo ḓuvha. Munna o vha e wa u oma miraḓo, a sa koni u shuma nga itsho tshanḓa tshithihi. Vhayuda vha mulavhelesa, Yeso a tshi ṱoḓa u vhona arali a tshi ḓo fhodza uyo munna. Yeso o vhavhalela vhathu na zwino u kha ḓi zwi ita. Avho vharangaphanḓa vha vharabeli a vho ngo zwi ita. Vho vha vha tshi ṱoḓa u vhona Yeso arali a tshi pfuka mulayo wavho uri vha kone u mu vhulaha. Yeso o vhudzisa vharangaphanḓa ari, na mulayo washu u ri tendela u ita zwifhio nga heḽi ḓuvha, u ita zwavhuḓi kana vhuvhi, u tshidza vhutshilo kana u vhulaha? Vhayuda a vho ngo amba tshithu, nge dzimbilu dzavho dza vha dzo oma. Ndi hone Yeso a tshi ri kha munna, onyolosa tshanḓa tshau, a tshi onyolosa lwe vhathu vha kono zwi vhona uri tshanḓa tshawe tsho luga, tsho khwaṱha. Dzikhonani, ri fanela u luvha na u thetshelesa mudzimu, hone ri fanela vho na u vhavhalela vhaṅwe. Ra sa ralo u luvha hashu mudzimu, hu ḓo vha ha ḽi fhedzi, nahone hu sa ambi tshithu.